Awesome Sound Production.
CCI once again. Jesus is a true friend. Believe could to fail. Maisha liko bala, unajua misinge complain. Mbeshteka thao, formuli kwetu kibao. Believe kila kitu walisema, nikadhani wanamini. Siku jifanya kumbe walikuwamini. Misiko na rada, nikapigwa na masurprise. Shidas gani pata, mabeshte wakahama. Nikabaki niko stuck in the darkness. Na try to recover man, what happened? Kumbe niko solo, mabeshte wali nichaka. Vile nilikosa, vile nilisota. Mtai nilizoya na story ya kuoba. Kamsi yako kwa koma, I see you. But Christ, up, I see you. Kuku lie on my face, nililie on your name. And in this game, when your true friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, kama Jesus, kama Jesus. Your time I never nifuate, ya na Georgia. Nileta light for world, kulikuwa na giza. So call Jesus, it's the video umeiza. Christ ni better option, kushinda safari. Kumuna bonga na through prayers, ye utaji telcom. Ya nilo 100% safe, dead will candle. Wezi kuwa abandon, kakina okampo. Of course I exist too, toka tu kitambo. Hakuna friend kama Jesus, ya ni true friend, ya ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, kama Jesus, kama Jesus. Yesu nakupenda kila siku, mtakatifu, mwaminifu, rafiki mkamilifu. Tena natambua we ni tabibu, mkarimu. Angalau niseme asante, umenipa hii nafasi. Nikanene, nikaseme. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, kama Jesus, kama Jesus. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, yeah ni true friend, yeah ni real friend. Hakuna friend kama Jesus, kama Jesus, kama Jesus.